Oh, walalose wonga yensa kumala Uyimbiremo, uyimba mami Galeximo, na ya bukuba Na ya jikuba
Saba, mukwano go Ebintu byange byebibyo Nze kwagala bwange bayabalala tuleta Saba, baby mukwano go Ebintu byange byebibyo Nze kwagala bwange baliabala tuleta Nze njagala mpe omukwano gwanga buli kyenjo ya kyendya Era njagala nnyo onesigenga buli wembeera woba
Zotagaza ng'omwenge ngali ku buyongo
Ebiwundu by'omutima wabitunga
Galo nze muno why not now now Tuchikole paka paka gal now
Wesikula bye mbango mulogi Wekula bye nomizi samangota Sirina bisela Jangu kuwe kumapela Bini vya febya jisela Tonzini samatela Kati mulere,
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 mulere Baby twendere Mulere,
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 mulere Tosuya magengere Nsaba, mukwano gwo Ebintu byange byebibyo Nze kwagala bwange bayabalala tuleta Nsaba Baby mukwano gwo Ebintu byange byebibyo Nze kwagala bwange bayabalala tuleta Balala tuleta Nsaba Baby mukwano gwo Ebintu byange byebibyo Nze kwagala bwange balyabalala tuleta
Nsaba Nze nsaba Nze nsaba Baby nsaba Nze nsaba Nze nsaba Nze nsaba Baby nsaba
Sabah.